jande sappo e jeddi min ta chapantati do ndani galle nyeme no forre yande je min ta chapantati istido kalangu habaruji e fulfulde ko jamoni e modon ni hande de habaruji en kala hala ko darto fawar jondu ko non duro ko no tendan di fa chapanna e tatap o di fa kanyum woni ko jabbiti duro go kanon woni ittama e tewtol takubaki horejo kawji do ekitindol duro be di fa o wi ba ko non wadi mettina e basen nonni fawar jonto nda gades du konna hono fawar jo wumpere mawnde de wuybe wadobe bonandaji kay won ko yita en nanan ko porkirer to nda gades hal do majjum yewtere men pinna hande studio kalangu yartana en tanda maladi to pasek lati dum projet non ko waddo to ballaga yaade remobe kandu konna ko wadto en dan noy wono golle wono yara fu en nanan dum suman amadou jangan to habaruje fulfulde ko djam woni modon en puddan ko fugi nan dan ni tewtol takubayki ko wona wade dum du konna ko tade tobe chapande durwobe chapande jeetato jeyabe le fawar jondo rejoji jeeto leedi men Niger do kay won ko ye fotto to der mabbe sappo e go taw won ko heddi le nyaloma o enna ko libaka dum du konna se hisama ni hono difay agadez woni durwa e lasar hande doso e tawa nane se hojama kambe ben enda agadez no heddi durwo goto doso no heddi tatom maradi no wodi goto tawa no wodi don zender no wodi goto nyame no wodi tatom wakati mo kalti wala tila beeri kanyu e difa itama e tewtol takubay ki hitande hikka nonni fawar jahar fila ko dartu den dor ndi ni yerno kalud en ni chapanna e tatabi ko no wade do tewtol wono labi ki endam illu nyalantata dernde enda der duro go wonno ko difa itta difa to wonto duro go no wada kambe jabbiti hobbe be hitande hikka kana won ekintinowo mo region mo difa ono o wi be mettina e feseda kala en no dum wadirni endan arzika isanani ko halani bandi mbitodo gidi adraman
ke mutane tama
der himbe chapal e jenayo goto ni Allah hokkata sa'a hebata ko bahiki denne saymo Allah hokki sa'a ko min gidi yago yeso ni woni himbe kokka durwo sembe hana illa durwo hanti himbe jeggita e durwo say hitane waylake sukabe ummatore be leydi difa kokka durwo sembe nobe kokkiri latol balo sembe to wakati on don sukabe ummatore be keban nyenyal do fi durwo duru no hunde fina tawa hunde deno ko wattata holare hakkune himbe dum weliray e berni ko min gala der tefobe takubahiki gan hunde fu ko neddo tefata de hebay nonon nawdun ni dey sayni min gatta dum der jungo Allah deni Allah jabi nyande gom min keban takubahiki nino
mana change yodo gobe
nan arfilla fane pirto balli tay kondo ko noge en nay ko no wade leedi Niger do burndugo wade mun dum kandu konda hawri jam ar ko watti himbe hemre e jeegon gan juube di konda region warre region leedi en dangam be potta be daru do filla tay kondo on endan region di funilti himbe mun se wana zender kan taw nelta hitan hikande endan himbe mudum wara ele fi tay kondo on endam dum waddi ko fande ni bandi min sakina gazibo ye yewtude be tan mohammed alfazazi lati ko secretary general mo fane fedde hawjin tay kondo leedi Niger nan ko hal do filla sigilaaji be gaddo
la particularité du championnat national
ko heedi tawado der batulawal noga ena yabala ko fijo buro ndiral taikondo dum woni sukaabe e mawbe fu no tawa der mun chagal ko buro ndiral ko mawbe dum no wodi ko sukaabe de do woni arande ko dum wade do der Niger den ne saito min kokki sukaabe en lawol ekkitade nadde der buro ndiral gol gam min keba burbe nyanyal der mabbe didabe ngel kam woni de woni arande ko dum hawra be ngala bawde wadu buro ndirol gam fijo taikondo kay wala mo godudo bawde na mo wala bawde koro majjun tawa kana hebe der mabbe latoy tobe wakilu Niger
de la republique du Niger
njen tanda agades nokuto fahanden gumpe ko watto tati do himbe wadobe guikaji e fawande biddam bonda ko fasagol himbe kam woni ko sogeji habbinibe to enda yeyi yito noy ko be jiti bendu konna be kebi ko be ngadi jungo do mu en fa heewi hande de won ko be kolli himbe ben endan yaade e laamu leji dun du konna waddi ko fawar joni hono himbe yama ko watto himbe sappo e joyo e ko burno waawi tawede e majjum dun waddi ko procureur woni kitotodo mawdo ma Agadez Mokhtar Henri Martin o halani bandimi Anissé Karimou no e noy wonno dun wadiri
Kumpere bombe ɓe enen juuɗe mum no tawa nder kippitanɗe kewɗe gaɗaɗe nder cakantaraji shirfa dirku e bilma. Himɓe mayre kan en du pasiti garde national en faadu kangegon ɗe ceede mum gatta milliardji tati e ko deki dillida. Kumpere ɗiɗa ɓere heɓaane de himɓe nayo tawa nder mayre, worɓe tato e debbo goto. Kamɓe du juuɗe mum en tawa nder hippitere waɗaane gaɗa kogol sogeji leydi Amérique ton enden nder huɓere Agadez. Kumpere tata ɓere ɗen nder mum no tawa kandu wuyɓe e ɓe gondi haɓɓidaani. Himɓe mayre du fa hannden ka en goni gaɗuɓe guykaare balɗe cakitiiɗe ɗe enden nder huɓere Agadez ɗe enden e ko fiili ɗum. Himɓe ɓe du ni fa hannden nangidaama kilooji kange nayi ɗe ɓe keɓa sonnude de ƴewtinaaki kin enden no yaarete
yeeso.
Nonni fa hannden porje leydi Amérique goɗon kandu waddi ballaga mum ngam batti joƴƴinde dabareji hono ndenago noto ko tawi heƴƴi fa woɗi. Ɗum du konda ni tesa won ko ɗum waɗa ko ɗo waɗa tesa du konda himɓe ƴuwowi département mo Agué kañum e faware joni du konda ni Gazawa e département mo Mayayi kañum e tesa e hoore muɗum gari potti oɗo batu waɗa kanani ngam batti Allah ɓe ndaara noto ko tawi ɗum soɗa enɗan kañum e nardal waɗa hakkunde haɓɓiniɓɓe kañum e ɓiɓɓe wuroɓe tawaɓe ɗon. Ɗum waddi ko fa hannde ni mbiteɗo Haruna Lawan Daba kañum woni mawɗo projet o nani ko haalani bandi mbiteɗo Ilia Moumani.
Pour l'élaboration des cestes.
No woodi kawriɗe gaɗaɗe de région ji reedu leydi Niger. Kawriɗe ɗe nder mum ɓe juuɗe mumen tawa nder fi denakum himɓe e are mumen sogeji leydi yaade himɓe cakantaraji ɗen enden ardiɓe diina himɓe pelle daraniɗe hakke ɓiɓɓe Adama tawa laamiɓe e jowroɓe ka en duno nder kawriɗe ɗen. Ɗum du gam ƴewtinade fi saɗornam rafike ƴeron hakkillo fukkingo ko himɓe tawra. Wallirde gomnati durwa renude himɓe e are mumen kan waddi komiɗen gaɗa kawriɗe ko hiɗa kan woni nawtorade dabare o enden e andindemo himɓe sembinɗinde hoolare caka sogeji e himɓe leydi
FDS e communauté.
Nani sodoɓe kulentareji ɗo enɗan gallu ñamenami e leydi Niger le luuɓe ko heewi fuu yii e le balɗe ɗe enɗa ɓeydagol ƴeñugol ceede sukkar kañum e lanɗan e le luumoji ɗi enɗa. Ɗum du konda hunno ko laati ni ɗum laatake sakkulla yaade e kamɓe sonnoɓe kañum e sodoɓe fuu Cheibou Cambiano latir kañum on wonno fawar joni ɗo inde ono sodoɓe kulantareji ene sonna. Nani ko haalni Moukhtar Hamadou e dow noy ɗum waɗiri.
C'est une réalité. La rareté.
Gonga non ko lamɗa ɗan wala dow luuɓe sanne ganɗan ƴuwantanamin nder leydi Ghana tawi ɗum hikka o Ghana wakkati himɓe puɗɗuno gaɗol majjanno ndiyam toɓi bonniɗam. Ɗum waɗi ko lamɗan ɗan wala dow luuɓe sanne amma ɗo yaade lebbi ɗiɗi ɗan ɗuɗo an dow luuɓe sanne. Ganɗan himɓe gonno nawtoro ɗan wonana no ƴuwde nder Sénégal. Fadde majjam hooƴede nder loore waddede ɗo iɗum ummo e niɗɗo ko watta milliyoji joyi. Keede koƴol majjanno ɗon caado kam fuu e ko dowañu ɗum. Ba Ghana aɗa sooda sakuru lamɗa hannde mbuuɗi ujunere hano ko darta filla sukkar onɗo nder leyɗe yaasin wonno ƴuwde. Woodi konu Ukraine e ko nandi e mum ɗo an ɗum waddi caada majjam wona ɗo nder Niger tan noon e ndenne hunde noon komin ngalana ɗum bawɗe.
C'est une indépendance de notre volonté.
Fa hannde har filla luumo ni gadden filla luumo maggo ngo to enɗan tawa illunde hoorejo leydi Niger kiɗɗo Mamadou Issoufou wanno maɓɓito luumo ngol enɗan duuɓina ɗiɗi e noga e go'o lewru janvier noon ni hono luumo ngo enɗan ngo waɗa e gollal sabu ngo hokkaka luumoɓe naata e maggo maɓɓita hono nokkuiɗe enɗa. Ɗum waddini ɗum laatiniɓe sakkulle du konɗan sanne kamɓe ɓe jiɗi tawaɓe naati e luumo ngo yerno mamma Ada bandimi ko yehi to enɗan tawa yewtide e yoga maɓɓe en kettinonani.
Nokkure ni bonnani min ngam go firtaka komin ñaagoto ni woni luumo go firte himɓe suulake go firte ngam pirtol maggo kan woni moƴƴere ndeni go firtaka do mursere nonne
ñiɓude luumo ngon hunde ko wooɗi noon amma rafi maɓɓitiddengo woni baasi komin eelata du woni baako neɓalla tawama nder maɓɓitol maggo to ɗum waɗu ɓurdindinol harto jeddol butigiije ɗon ngam ɗo enda nimɓe fuu no andodirol moyenno fu no andi mo herri sai to nimɓe kinni mo hani noon fuu tawe yiiti nokkure
mum.
Nanni ana ko darto no sawar ministre ɓe ko waɗinoga e jeɗɗi lewru décembre ndu enɗan wonno ko hoƴi laawol fuɗɗutudde filla ko darto hala baccalauria ko tefte e leydi Niger ngam batte ɓeydude fannuji goɗɗi ndene waddi ko fande ni min ko sawar ministre ɓe enɗa ɓe gaɗi hono bac industriteɗo ɗo fi ittol karanji kañum e kullantereji lantarji ɓe gaddi du kandan bac goɗɗo ɓe mbi kandu ƴewtana filla are gollitirɗe kañum e jahale e kañum e bac kandu kondan mo doñe kañum e transit. Ɗum du kondan ni hono gomnati leydi Niger won ko hoƴi gol ɗon laawol. nani faawar jondu kono ele kibaruji din tawadu kono ni sene en jeewi har filla ko darto durande en wonno sada ele Niger sanne sanne ba ko lati durgol duuno lati nokku didabo eley arju ko leddi endam dum wadini ko rugga altine Amadou mo leddi dallol boboy o filla neke bandi minana Hadija Hassan dum won ko ngondi je chadale e do filla durgol gol
wallahi bana dama
nanga gonga Allah min nanay beldum dungu wittimu joni goddo bawde mo fu bani wala hudo sai tefa hudo soda dumo kon rowanin sakurdun wala na ujinar ekimidi dai hikka no wada ujinere ko beydi do sakuru dumo kon yago yeso denne no wadan ugine tatini durobe godube dabbaji fu tefa choda hudo dabbaji kaura resa porjeji gaddani min balla dabareji gon ko wadirte shin dundo mashinaji e gaddani min ko ni sinte ombe kan he hudo he bije haabu he bibbe chaidi deni hawro drama ni sinama faawodi sai lato dumu ko dabbaji wauta nautiri emu
yana iya idusa
en jottake yewtere men pindino hande en kali hala yewtere pindino haltana hala projet biter pasek latino wadda ballaga mu yaade e remobe gam batte Allah demal ya yeso o projet du wonano golle les communes jeta den les régions en dam maradi dum waddini ko fawar joni ko be gonbe tafa do mu woni wat ko tawe durngol demal ngal yeyi yeso walla tedu kono durobe kono durngo mu en yaha yeso mamed mamma wani en de yewtere ne les communes pirte fulfulde
deme jamani do dangare tati tuugi dangaral beedude sembe remobe ketta ko duudi kejora dangaral ko watta be bawo wadirde burna mabbe der ko yirna bani sador maji wonji tagol bakaji hewtakebe dangaral tatabal gal enden kan woni duruho buytude sembe curki bonnohi ladde e jaye ko dangare tati deedu fu taweno dari to sayni de remobe kawjorake gese e ladde mu enno wodiri adam geraw mer ko min dan isa nokure pasek tawano gollide himbe
gabu prenel
deni en koji ladde do mane de rinya gidambaso e gazambila de muno hunde fu wala der mun amma hande atawan birdeji ladde iri hen fu der ko min dan isa hedde sengo nokure mojinande den goddo wi kam ilu der dubi ujinere keme jena chapande jetati enayi wairimu heta kogasi sana hika.
Dabareji deme kesi ni pasek dersigile mwono ekintine himbe tongenda mada rumfa waliri remobe habisalisu moriban owii wala to neddo wawa awi
kagade tamum be gaddani min forage pasak hokkimin awdiri ko wallimin sanne hollimin do nomin keba ko min pirti muraduji amin famin kunta haduji wobbe demmu ko min gala fama do demal urta ta kuji didi dai handem minin keba sappo yago sappo didi
rafawa sarkin rima ko min sarkin yamma tawa alaji isufu usman ektaruji joy woni no rematon enden
wona hosaa
sigila mo pasek wadio seko alla min nani beldum makko sanne ganjo on hunde fu ko ngadami der chonnal ha ko windi bundu komtiram mi muradu ciam mi watti dene giriji amma der cede windi bundu onno gamno kure nde jido ngommi mido beydangunde e cede windi bundu onno wodi du birol damunchingol ngommi do wada gol fu der cede mun non
gonga wakkati on andan hande ni no donno waylu remobe kani non durwa deme mu en jaada e wakkatiji din andan ko watta bani wonji tagol bakaji hewta kebe non to dum bonnam e huune fu der kebal e burnam mabbe
e do yawtere pinno gollo ko wada do filako darto projet mitte pasek gonno walla remobe durobe gam batte golle mu en ja yeso kebadu kono nafaka e faane durdude e kerol torraji ko wonjite gon bakaji way wadude wonno ko kibaraji me fulfulde tili do en dan ni studio kalangu se metti do asumana china wadda habaruje de ngal hausan kore assalamu alaikum malata jamwadi
studio kalangu
difa do radio alternative
lamba chapan ejena ejena topere inay fm zender
do radio gaskia lamba chapan ejetati ejena topere ejoy fm
mara ido radio sraunia
lamba hemre edidi topere ego o fm kyota
do bonfere fuma lamba chapan ejena ejena fm
studio kalangu